Exclusive to Zayda Hype Man.
Hey, Rocks.
It's Rocks.
I rap for Fede the Bano.
It's a sign.
International. Magare Wango. Magare Wango.
I'm in love with
all my life, nigga, baza no napsa. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find the plug in monga adapter. Sikuti ife city baza monga baby. Tima fakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni same same na watu. Ni bantu nao wana mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada same same. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chiza fika tika kota. Apa ABX12 is the motor. Babusa bali be content bati bari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya mavuto yebezi anitesha yani kuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now.
No,
right now, right now, right now.
Vimusepelo wa mano na rigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No job banzanga bainza mafodia. Very shocked that's why ni be mafodia. Ninkula baba fiashte tindale. Plan B kwalifio kuba musiciane. Na yo ya likoso kweba chalo chishane. Sunga nkale chesta benga bachabe chabe. Songa chunta njika lafe one pose. Limbi ku success tu alio chafuzi. Haba kutupa connect they refuse. Limbi pamulilo ifo tu sende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali mane sana pange badi mo time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing asikulu. Fulu, 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 he's the best of a daddy. Generational wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa de kelela pressure ikusukuruze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake mukapuma. Masnika na macheni monga these more. E life even when you have you will need more. Yeah, badute njele usaleke baku nyunye. Sunga queen ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sizi vika malume. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now.